Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukunjira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese. Abatwumva aho muherereye hose ku isi, uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga tubagezaho buri munsi saa 10 kugeza saa 11 ku isaha ya Kigali n'I Bujumbura. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze hano muri studio ya 7 I Washington DC. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uko nari babwiye, hari na Saida na Cornelius na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Mu kanya rero turabaha ijambo uyu munsi kuko nari babwiye radio yanyu irabaha umwanya musangira amakuru yaho iwanyu, aho mutuye, aho mugenda cyangwa se aho mukora. Mube hafi rero muganire, mwungurane inama n'ibitekerezo. Uyu munsi nta mutumirwa, ni umwanya wanyu nkuko twabemereye ko tuzajya tubaha ijambo mu kiganiro muri Isanga uko bizajya bidukundira. Muduhe rero nomero zanyu abatari bazi duha nkuko bisanzwe tuze kubahamagara. Mbibutse na nomero yacu ya WhatsApp mwakwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 202-355-473. Nsubiremo akamenyetso ko guteranya 1-202-355-473. Mwakoze rero kuba mwaduhaye inomero zanyu, ubwo ahasigaye mube hafi kugira ngo ibintu bigende neza, kuko iyo tubahamagaye tukababura mwigiriye mu bindi ahangaha havukamo ikibazo. Reka rero twakire aba mbere mu bakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye duhereye muri Congo. Kade Burundi, uranyumva?
Ndikukumva, murakoze.
Yego, urakoze cyane. Nawe ni Burundi?
Burundi.
Ye, wanza nari nibeshye ku izina. Ye, Kade, mwiriwe neza saho ngaho muri Congo, uherereye ahagana hehe neza neza?
Ubu ngubu mperereye mu teritwari ya Fizi, ahantu hitwa Misisi, muri Congo.
Yego. Muri Congo rero amakuru dufitiye ni ayahe? Hari havuga imirwano itari yahagarara, mwebwe aho ngaho bimeze gute aho ngaho muri teritwari ya Fizi?
Uvuka mu mangi y'aruguru ya Congo Rutshuru, ariko ubu ngubu Fizi niho nkorera, nkora mu birombe bya mabuye y'agaciro. Aha turi bo, umuntu yavuga ko wenda hameze neza kuko tutandukanye intambara ziri iwacu mu rugo Rutshuru na Masisi. Ariko na hano turi naho ntawavuga ko ari umutekano gukwiye, kuko naho hayoborwa na za grupu arume ndetse n'abasirikare, ngo byose kumva ko ari uruvange vange ruriho ku isi yacu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Ye, utwandikira rero hari amakuru yenda by'umwihariko wifuzaga gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, nagira ngo nguhe ijambo nubwo nari impereye kuri icyo cy'umutekano.
Okay. Bo tekereza muri make iki gihugu cyacu twe hano muri Congo. Tubayeho mu buzima bubi cyane bitewe n'intambara kuva nkivuka nkanje ubu ngubu mfite imyaka igera mu 40 ariko kuva nkivuka kugeza ubu nasanze hari nzi nta mutekano nzi kubaho ku isi. Twavutse muri ibihe by'intambara tukomeza kubaho mu ntambara kugeza ubu ngubu. Nanone ngo nje icyo nari nshaka kugira ngo nifurize abakongomani bacu cyangwa wenda abantu bari hanze badufashe. Icya mbere ni ukugira ngo twe muri Congo mushake umuti w'ikibazo kuri twe twifashijwemo n'ubutegetsi bwacu. Icya kabiri abo kudufasha wenda baza bagomba kuza kugufasha bari gusanga ko ufite aho uri gutangirira kugira ngo bagufashe. Naho utafite ahantu uratangirira hose uzaza kugufasha ntaho yabona aho kunyuza kugira ngo bagufashe. Icyo kibazo dufite mu gihugu cyacu hano muri Congo yacu.
Uti tubanze twifashe hanyuma baza kudufasha babone aho bahera.
Okay.
Ubona se abayobozi nyine barimo kubishyiramo ingufu kugira ngo mubashe kubona mubashe kwifasha nyine noneho nuza kubunganira abona wahera.
Manje kubashimira kuko izo bwa mbere nagira ijambo kuri radio. Ikibazo dufite muri iki gihugu cyacu kugeza ubu twe turi kubabara ntacyo bibwiye abayobozi kuko abayobozi bacu buri muntu wese umushahara we yarabonaga aragufite ingwa ari kubona. Ushatse kujya mu mahanga gutembera aragenda akatembera nta kibazo. Abana babo bari ku mashuri mu maziko ndetse no hanze y'igihugu abariho nabi. None ibyo ngibyo ngibyo twe turi hasi ndetse muri ya teritwari ziri inyuma tubonaga ko basa n'abantu bamaze kudita batagihangayitse n'ibyo turimo. Nicyo kibazo dufite kuko kugeza ubu ikibazo kuva kigitangira kugeza aya masaha bose barabizi bari kubireba bari kubyumva ariko kuba ko ntacyo kibafasheho bakabona kubyumvisha amatwi no kubireresha amaso. Nicyo kibazo kiri aho ngaho. Ni ukuvuga ko dusa n'imfubyi ziterewe aho naho kuvuga ngo dufite abayobozi barahari ariko abayobozi ku izina ariko kuvuga ko ari ababyeyi bafasha ntacyo mbona nge bariho bafasha.
Mbere yuko nkurekura wavuze ko ukora mu mabuye y'agaciro mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mubasha gukora aho ngaho mubonaho mu byo mucukuye mubonaho mu bijyana byo byifashe gute?
Aha ngaha turi turacukura ariko uko bimeze wamaze na umvishe mbere uko nakubwiye uko turi gukora tusa n'abahagarikiwe n'imitwe itwaje intwaro ubwo noneho kuhaba tukahaba ku bushake bw'abahari. Noneho tukagendera ku mategeko hari
yego
ubona amaramuko kugira ngo ubona amaramuko ukemera gukora bagusabye n'ibiho byose naho kugurisha kwishaka kubikira byo bashaka kubishyira byo abashaka kugura bashaka kuko twe ntabwo tubiza ku mategeko kuvuga ngo hari amategeko y'ibiciro ibi ngibi cyangwa hisi oya twe turakora ubwo abakunda bakaza ibyo bashaka tukagendera ku
yego. Nuko nta kundi ubwo nuko bihagaze. Urakoze kudusangiza kuri aya makuru. Ubwo tuzakomeza rero tubahe ijambo. Uvuze ko ari ubwa mbere waruvugiye kuri radio ariko tuzakomeza. Akabazo gatoya ka nyuma, aya makuru arimo kuvugwa muri aka kanya ajyanye n'ubutumwa umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yashyize ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter avuga ko hari amafoto yafashwe yerekana ingabo z'u Rwanda zijya muri Congo mu bice bya Tongo na Rutshuru. Hari ayo mufite?
Icyo kibazo cyo kimaze igihe gari kuvuga ko urwanda kitera Kongo byaba ari bwa mbere cyangwa byo byabuga kabiri kuva mu 1996 n'ibintu amahanga gose gazi kagari kuvuga ko ari ibintu by'ibanga birazwi imyaka myinshi cyane ibintu bihaba ariko kugira ngo ibintu bihabe tumaze tubizanye ko babamaze igihe hari abasore bitwa babazanendo bari kurwana na Eventura noneho baza kurwana guverinoma yo ikasigara inyuma irikoresha amaso na Eventura nacyo kumva ko ayo makuru arahari u Rwanda rurahari ruri kubafasha kugira ngo kuko hari ibindi abo bafite abanyarwanda buri gihe bahora barira ngo esubererezi guverinoma Eventura iri kufashwa n'u Rwanda ibyo turabizi kandi biri kugaragara
twibutse abatwumva ko nyine leta y'u Rwanda leta ya Kongo koko yakomeje kurega u Rwanda kuba rufasha umutwe wa mama 23 ariko nanone twibutsa ko leta y'u Rwanda nayo yakomeje kugenda ibihakana ubwo wasoza igitekerezo cyabo hanyuma ubundi tukakureka ugakomeza ibyo wari wibereyemo.
Okay, murakoze ibyo bintu birahari ntabwo ari kuvuga ko ari ibinyoma bose barahari kandi bose bari kubyizanye u Rwanda reza Kongo na Kongo ari ku Rwanda ariko bari baregana iby'ukuri ntabwo ari iby'ibinyoma uretse ko amahanga ibyo navuze amahanga agapfa kubirebera gusa ndetse na Repubulika yacu kuva ibereye mu biza byabo bakaturebera hasi twe turi aho ngaho nk'abaturage ni ibintu biri kugaragara kandi bihari.
Murakoze kuba muduha amakuru yimvaho aho muherereye nimwe mubibona sitwebwe se radio ijwi rya Amerika ibivuze ni mwe muhibereye muzi ibyo mubayemo ndagushimiye cyane rero Kade Burindi urakoze
asante namwe murakoze nange ngirimigisha
yego yego namwe twakire na Isaac Amine uranyumva
ndahari
yego yego wowe urahagana hehe
urabye nange ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ndi muri territoire ya Masisi ubu yongeye kugaruka mu umutekano mukeya ku kibazo tugomeze kugira tujyanye na M23
ubu M23 niyo irimo kuhagenzura
ubu no M23 ihagaze mu mujyi wa Gicanga urebye ahagana ku kuhu nishe abantu abaturage batatu bibaziza ngo ubwo bafatanyaga n'uwo mutwe w'uzalendo ariko ukareba ugasanga icyo kumusaba leta yasa ko yabisha ikabikiza uwo mwandi kuko urebye abaturage turi kubirenganiramo nkatwe na rubanda rugufi tuwugenda tuhapfira
no kwihangana koko iby'icyifuzo cyanyu abayobozi bakabasha kucyumva intambara irasenya ntiyubaka hari ikindi gitekerezo wifuzaga ku gutanga watwandikiye wifuza kugira icyo uvuga nyine sinzi niba ari cyo cyonyine cyangwa se niba hari ikindi washaka kongeraho mbere yuko tukureka
ahanini ikindi tugenda tuvugaho urebye hari igihe bano bapatriote baje bagwanya n'uventura wa mucyumweru gishize kwemera k'umutekano muri Masisi ahanini wabonetse urebye aha ngo kuwa kabiri washize na Gambia hano kuri radiyo ndi kubabwira ko muri Masisi umutekano uri bugenda uboneka hake hake ariko urebye umutekano usa noneho nawongeye kugenda ubona ko bakomeje kuba bibi tugasaba leta sasa ikadufasha kuko rebye M23 hari ingabo ziri kujya ziva mu Rwanda zikinjira muri Congo leta nayo tukayivuga kuye se kurebera ikaba idafata abasirikare ngo barwanye ibyo iri gitekerezo cy'ibinyakorwa
abo basirikare se isake abo basirikare se bagera aho ngaho muri Masisi
abo basirikare urebye ku sabato niho batangiye kugera muri Gicanga baje kubiza mu Gicanga na byiza abo basirikare baraje abenshi bababonaho n'abazare ni bavamo kuko bari babonereye kuzererana
Mubwirwa n'iki ko ari abasirikare b'u Rwanda se?
Injira injira muri nyagira misozi yerereye muri teritwari ya Nyiragongo babareba, ndetse tukagira n'abantu bari aho muri teritwari ya Nyiragongo baritubwira ko binjira, tukamenya ko baje, tukamenya ko banaturutse mu Rwanda.
Twizere ko atari aba ari aba babyiboneye koko atari aba bashaka gushyushya abantu imitwe.
Urebye kuguharika Leta y'u Rwanda, ahubwo iriboneka bavuga ibintu birebeka n'isi ibona ege na Murisko ahanini igihe gitangira bihamya ko M23 yifashe u Rwanda.
Yereka rero ubwo twizere ko muzagira amahoro vuba, kuko uko intambara igenda imara igihe niko inagenda yangiza byinshi, kandi twara ubuzima bw'abantu. Mwihangane, Imana izabibuka kandi ibintu bizagenda neza. Ndagushimiye cyane Isaac.
Ibintu bizagenda neza, ariko Leta ya Kinshasa nayo itaje ngo ibigiremo morale. Urabona ko bitagenda neza vuba, nta n'ubwo byagenda neza bisize kuba bakwemera Uganda, bakabareka bakabaha ibyo bari gushaka kugira ngo umutekano uboneke, abaturage ntitukomeze kubabwira.
Uravuga Leta igatanga ibyo abayitera bayisaba se cyangwa?
Yego.
Reka twizere ko bazabasha kumvikana kugira ngo ikibazo gikemuke. Ni byinshi binyura mu biganiro.
Yego, nishoboka bashobora kuzumvikana.
Urakoze cyane. Twakire na Marcel. Yego yego. Twakire na Marcel Mbarukeye. Uranyumva?
Yego, kumva neza cyane.
Ye, wiriwe urahagana hehe?
Wiriwe merere aho bita Inyanza mu Rwanda.
Yego. Mwe uwo aho ngaho Inyanza mwebwe mumeze mute? Ni iki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri uyu mwanya?
Aha ngaho Inyanza iwacu. Icyo nakifuza ni imihanda yacu imeze nabi. Urabona iyo ugeze i Kigali ukareba ukuntu hameze, ukabona isura y'u Rwanda, wenda wagira ngo ahantu hose hameze neza, ariko wamanuka ukagera na hariya hariya mu byaro iwacu ukabona ukuntu imihanda imeze, ni kuko imvura iba yarayishe. Navuga ni wenda Leta yagerageza ikareka gukora umujyi wa Kigali wonyine, kuko ntabwo ari igihugu cyonyine, ntabwo ari cyo ntabwo ari igihugu kigarukira.
Uravuga ubwo nk'imihanda yo mu mujyi cyangwa uravuga iyo mu byaro nyirizina?
Ndi kuvuga ni urebye ukuntu Kigali yitabwaho, nyine nge mba mbona n'ingengo y'imari nyinshi ari higana, ariko wazani iwacu mu byaro ukabona ukuntu imihanda yapfuye, kandi nayo iba ikeneye gukorwa, ibikorwa remezo biba ari bike cyane. Nasaba nuko
icyo nabazaga ni iyo mihanda uvuga ni imihanda ijya mu cyaro nyirizina cyangwa n'imihanda minini yitwa ko ari nyabagendwa igendwamo n'imodoka nyinshi ihuza uduce dutandukanye, iyo yose uravuga ko ifite ikibazo?
Hari nk'umuhanda uva kuri Areto ujya aho bita Inyanza, umuhanda ugizwe n'ibirometero hafi nka 20 ariko ibyo
ndabona
unyuramo imodoka, hari ibitaro, hari amashuri menshi cyane, ariko urebye ukuntu umeze sinzi ukuntu wabyita.
Ni kaburimbo yavuyemo cyangwa hacukutsemo imyobo?
Nta kaburimbo bigeze bashyiramo, bigeze kuwukora rimwe na rimwe, gusa nyine barapfuye cyane pe. Uba ubona ko Leta ititayeho, babe bibereye i Kigali nyine, bajye batugera natwe batumeze.
Ni icyifuzo cyiza, bashobora kuba ariko babitayeho ari uko wenda hari izindi mpamvu, hashobora no kuba n'amikoro, hashobora no kubamo n'ikibazo wenda cy'amikoro cyangwa yenda mutarakoze ubuvugizi buhagije ngo mwumvikanishe ko ikibazo cyihari.
Ubuvugizi tuba twabukoze se wakubuvugizi gutyo, ubuvugizi nk'amwe mwamo budukure nk'amwe mwamo twibutse nk'uko mukaduha umwanya wenda tukavuga nk'ikibazo dufite, ubuvugizi ubundi wabukora gute?
Twizere ko ijwi ryawe rigeze kure, ubwo bumvise ko aho ngaho hafite ikibazo bazaba bashakira umuti.
mbere natwe bajye batuzi ko umuntu agi kigara kifuza kuhaguma bitewe n'ibikorwa bibiri bajye batugira natwe iterambere kugira twese n'imiriro batwegereze byose ubona nk'imiriro yo mu cyaro ushobora gutomeka imashini zirenga eshatu nko mu isanteri ugasanga umuriro wifusha kugenda ucikira igihe bakadaha umuriro baduhawe no gucana amatara gusa umuriro utaguteza imbese umuriro wawe ukumariye
ntabwo mushobora gukora ibikorwa by'inganda cyangwa ikindi kintu mukoresheje uwo muriro ni muke cyane
kugira ngo isanteri yacu ndakeka hari imashini zigera nko muri eshanu zisa izo mashini wibeshye babuje abaturage kongera kugura izindi kuko umuriro ni muke cyane baracomeka n'ubwo ni igisake n'ubundi no kwaka usanga rimwe na rimwe umuriro nimugoroba wagiye akaza amateleviziyo agahumbya ahubwo byatwika byanatwangiriza amateleviziyo agahumbya ukuntu ukaba n'umuriro ko ari mukeya pe
ubwo uko iterambere rizajya rigenda riza twizere ko azagenda amashanyarazi azagenda aboneka bihagije mukabasha no gukora ibindi bikorwa by'iterambere
reka dutegereze turebe babona bizatugeraho natwe mukaba nk'abanyakigali
oya namwe bizabageraho na Kigali buriya uko yari imeze mbere yagiye izamuka
ariko Kigali bayitamo mbamo nari nk'ingingo y'imari bayigenera kurenza ibindi bice twe batatwibagirwa
mujye mwibuka kubwira ababayobora batanga ikibazo bagende bababarize
nabo kandi iyo myenda babagendemo babibona
oya bajye nyine mujye mubibutsa kugira ngo bakomeze ikibazo bagisunike murebe ko cyashakirwa igisubizo
ni ukugerageza
ndagushimiye rero cyane Marcel ugira umunsi mwiza
murakoze muri Amerika turabakunda cyane
yego natwe turabakunda reka noneho twakire Gashumba Emmanuel wiriwe neza Gashumba Emmanuel bambwiye kuri ku murongo
Gashumba Emmanuel nawe ndamuzi
uramuzi
ndamuzi ni musaza wanjye
ninde turimo kuvugana se ninde turimo kuvugana wowe urinde
ndi musisi wa witwa Uwera
Uwera urakomeye se
ndakomeye mugenzi ariko se ndavuganaho nande
ubungubu urimo kuvugana n'ijwi rya Amerika turi mu kiganiro muri Isanga twari twabwiye abantu ko uyu munsi rwose tubaha umwanya bakatuganirira ku makuru y'iwabo aho bakora aho batuye aho bagenda noneho tukagenda twungurana inama n'ibitekerezo Gashumba rero iyi nomero niyo yari yanditse kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook aho twari twasabye inomero kugira ngo tuze kuhamagara
nayagewe ndi mushikiwe
uri mushikiwe nuko ni byiza cyane namwe abadamu tuba tubakeneye ahubwo tubabona gake cyane
mumeze mute se bamwe
yituraho rwose namwe se amakuru ki wadusangiza se
Imana amakuru afata kuby'Imana se
ntabwo ndavuga mu bijyanye n'imibereho aho muri niki wadusangiza
Njyewe ndi na Kampala muri Uganda.
Urakora ibiki se bucuruzi?
Ndacuruza ariko ibintu birakomeye cyane.
N'amafaranga ntabwo aboneka?
Birakomeye cyane. Amafaranga ntabwo aboneka, ntabwo abonekeraho kimwe kandi nubwo wagira ngo ufite uwo kugurisha udufaranga ibyo ducuruza nabyo ni bikeya cyane.
Ucuruza uduki se niba atari ibanga
ncuruza ibitoki yewe
biraryoha kandi biraryoha
bagenzi ko nabamenye neza ni ukuri inyomero mutereyeho ntabwo ari iya Uganda naye munefu ni de
oya iyi niyo ni iya Uganda
Uganda murakizi
oya ntabwo tukizi ariko iyi niyo muri Uganda none se uzi ko keretse ni iyo duterefoniyeho ni iya hari handitseho Gashumba Emmanuel
Ega shumba Emmanuel nawe ndamwe
musaza wa
wange abane ha muri Uganda.
Eh. Eh. Nta none ho yino i telefone ni wa urifite.
Yewe iyo telefone yashizeho ni yangi.
Ni yawe. Yego, ubwo rero ubwo ntabwo tumubonye nayo ngo tumuhe ijambo ariko rero biranshimishije kubona tubashije no kubona umudamu kwa kenshi nabagabo gusa babaje muri iki kiganiro. Ubu abantu bose bakurikiye radio rya Amerika barakumva. Ushatse wanabasuhuza, wasuhuza inshuti zawe.
Amerika baranyumva.
Barakumva ubu ngo ushatse wasuhuza inshuti zawe mbere yuko ugenda.
Ariko segeye reka mbaze bagenda. Nuko muhamagariye muri Amerika kandi tubabwiye ibibazo dusanga ubwo kudutabara ni uko
kubatabara ni ukumenyekanisha ikibazo mufite ubwo abasho abifuza kubahahira bakaba babegera bakabahahira n'ibindi cyangwa se namwe mukurikiye mwumva n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika niba hari inama babagira nazo bakaba bazibaha sinzi ni ujye udukurikira se ubundi
kuri Facebook
hose kuri Facebook kuri YouTube ku hose aho tutari
nanya mugenzi kibazo cyanjye mfite isimu yanjye nini yaramenetse
isimu yawe yaramenetse
yarangiritse yarangiritse isimu nini ubu ngubu mfite agatoya
ubwo rero baze baguhahire ubashe kubona amafaranga yo kugura iyindi
bamahire
bahaha ibyo bitoki byawe kugira ngo ubashe kubona amafaranga satumugura indi yewe ndumva rero ndumva umuntu yakureka ugakomeza ukajya gukora ibikorwa byawe by'ubucuruzi. Yee, hanyuma ubwo iyo Manuel haba tuba tumuganirije nawe.
Nenda nenda bakubwira nimero ya Manuel ndavugaye
nawe. Yihorere bwo ngubwo niba yaduhaye ingiyi bwo niyo yashakaga gukoresha cyangwa yagira ngo tukwisuhurize.
Nenda yenda gakomuna ba.
Maze rero urakoze cyane. Urakoze cyane tuzongera ubutaha. Itwega turi Washington muri Amerika.
Muri ere?
Turi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Everton. Alo?
Turi Washington ku ijwi rya Amerika.
Hello.
Ntago nabashije kumenya ari nde turimo kuvugana, bambwiye ko hari umuntu uri ku murongo.
Ni
Valente uri ku murongo. Minani. Urakoze cyane. Yego, ndabona uri mu Rwanda.
Ahindi mu Burundi, mu Burundi n'ubukoresha simu ngaho nyine.
Oh, uri mu Burundi? Nahagana hehe uri?
Kunhega.
Kunye?
Ndi mu komini ya Ntege ntara ya Kirundo.
Yego, mu Kirundo mwiriwe mute?
Misara n'ukuri, misara turashima. Bora, ibitiraga neza ko tumuhereye nta bintu byinshi biriho na mekara. Kirimo turate ibiharage imyumbati n'imbuto nyine bijya gukoreshaho mu buzima busanzwe ndanze kubashimye kubona mwaduhaye kano kanya kugira ngo tuganire namwe.
Yewe, mwakoze cyane namwe kwitabira ubutumire kuko twabemereye ko tuzatubaha umwanya mukatubwira uko wanyu byifashe, amakuru yanyu mukaganira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Niyo mpamvu twari tubahamagaye.
Ikibazo dushyize fashije mu kabyetsi dusikiriza hejuru cy'abayishimiye ahantu nerebeye ntabwo ibyo telefoni tugira iyo ngaho iwacu sinzi ko mwaje duhamagarira ababijeje kugira ngo tubasabe ubufasha ngaho
abajejwe iki
iby'amayege ya telefoni ni ukuvuga nk'uba aho nterebeye rero uwo muhanda tuba ku kintu nk'ibirometero nka nk'icumi ngereranije urenda kugira telefone umuntu urinda gufata urugendo rw'ikilometero urengera hejuru ahantu hafatarishe urumva n'ingorane
ubwo ni ukuvuga ko ikibazo mufite ntimubasha guterefona ni ikibazo cy'iminara ya telefoni mugomba kujya ahantu kure cyane kugira ngo mubone uko muterefona
ni ikibazo cy'iminara ntayo nko mwigere urumva ari nk'ikibazo gize nta muntu wa telefona urinda nyine gufata urugendo kugira utorereje ya telefone uhamagaje niba ushaka kujya kuri interineti aho urumva rero za interineti zo ntaho ziba aho urinda gufata nk'ikilometero
igomba kujya mu gisagara nigomba kujya mu gisagara mwihangane ubwo bizagenda biza kuko na telefoni ntizabagaho zigenda ziza buhoro buhoro bigenda biza buhoro buhoro iterambere rizaza sawa rero Valentin niba aha nta kindi wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ubwo na gushimira cyane uyu mwanya kuba utuganirije urakoze cyane yereka twibutse abatwumva ko hari radiyo ijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho uyu munsi twabahaye wa mwanya wanyu wo kuganira no kungurana inama n'ibitekerezo irambona ni Jean Paul cyangwa Jean Pierre turi kumwe irambona uranyumva niko se ko hari ko birimo gucika hari n'urusako ahantu uherereye uri mu isoko se
ndahantu ku gasoko ukuntu
barimo kukuvugiramo kandi hari n'urusaku wakwigira hirya gatoya kugira ngo tuze kuvugana mu kanya ugume ku murongo ariko hanyuma wigire hirya gatoya hanyuma nze mvugane na sibyo oya birimo gucika sanuwigira hirya gatoya hanyuma tuvugane mu kanya reka mbe nakiriye Hakorimana Theogene uranyumva Theogene Hakorimana Theogene uranyumva Hakorimana ko utarimo kutwumva reka ndebe ko irambona yaba yageze aho ahantu tubasha kumvikana neza irambona
ndio wafungutse bati yizi
irambona uranyumva irambona
cyahara
reka tumve niba Hakorimana noneho arimo kutwumva
misonanga ebona elulamingi meyalelo c'est plus fort que moi Pascaline Bongo Ba
la touche la touche au touche
mané batégué ko ma bomboni ma na nona la kwa boli bongo yesteo boli bona e pota matumi kwa la tala foto na la kwe a kwe ma boli bona yo ezo ko mama mama la
ko le série des adis safa
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwihanganira ibyuma ntibisezerana amatelefoni yanyu ntabwo arimo gucamo neza ariko ku murongo wa telefoni bambwiye ko dufite Marcel niryo zina bampaye ryonyine ni Marcel nde
twagira Yezu uraho neza ijoni
wiriwe neza ni twagira Yezu usanzwe barambwiye bati hari Marcel
no ntabwo barabisobanukirwa neza ntako batagiye
oya no kurivuga ntago yabivamo ye nuko wiriwe neza umeze neza
imbo natwe tumeze neza
Nerele Kigali mu Rwanda n'ibisanzwe umugani wa Atini Marise nitwagira yo bisanzwe n'Nerele Kigali n'ibisanzwe.
Ego.
Mbo cyo nashaka kuvuga rero ndo tubanza no gushimira ubuyobozi bw'ishami ry'Ikinyarwanda kuri radiyo y'Ijwi ry'Amerika kubera ko babwagize akanya nk'aka ngaka ngo abantu basangire bakuye hirya no hino. Bituma tumenya uko hirya no hino mu gihugu hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba uko bihagaze bitewe n'uko abantu bahamagara baherereye mu bihugu bitandukanye kuko radiyo yumvikana hose muri aka karere. Twebwe rero mu minsi yashize twadufite ikibazo cya transport mu mujyi wa Kigali, ariko uyu munsi leta yaje kongeramo izindi modoka iha uruhushya abikorera bafite imodoka ntoya zitwara abantu barindwi. Izi modoka zizwi nka Toyota Picnic bazirekurira uburenganzira bwo gutwara abantu haba imbere mu mujyi wa Kigali cyangwa hanze y'umujyi wa Kigali, gukora wenda nko mu ntara zihuza mu ntara na Kigali, wenda nko kuba wava hano ukajya i Rubavu, kuba wava hano ukajya i Nyagatare, ukajya za Rusizi ukoresheje ivatiri. Bimaze gushoboka n'abafite imodoka nini babakora, kandi noneho ntihabeho ibyerekezo runaka. Ubu ngubu nta muntu ukimara iminota irenze 10 ku murongo, haba mu gitondo abantu bajya ku kazi cyangwa se nimugoroba abantu bataha. Icyo ni ikintu cya mbere dushima leta yarakoze rwose.
Ubu abanyeshuri ntago bakigira ibibazo. Abanyeshuri ndavuze nta abanyeshuri ntago bakigira ibibazo, bajyaga bategereza cyane cyangwa abantu bakarara ahantu muri gare cyangwa aho ahandi bategereje imodoka. Ikibazo cyarakemutse.
Cyarakemutse uretse ko iyo abanyeshuri bari kuva ku ishuri cyangwa bari kujyayo. Hano leta hari ukuntu ibigenza, wenda bakavuga bati abanyeshuri bazataha kuwa gatanu, none kuwa mbere harataha abo mu ntara iyi n'iyi, kuwa kabiri abo mu ntara iyi n'iyi, ku buryo abanyeshuri bataha ariko n'ubundi buzima budahagaze ngo abanyeshuri babaheke muri gare. Kandi noneho nta munyeshuri wemerewe kujya gufatira imodoka muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo, babashyiraho gare yihariye bakabohereza imodoka i Nyamirambo kuri stade Pere, stade ya Kigali cyangwa se bakagera kuri stade ya Iyerika, ku buryo usanga abanyeshuri bapfungiye umutekano kandi ku buryo bufatika bugaragara. Noneho bigatuma no muri gare ya Nyabugogo wenda bazi Kigali naho ubuzima bukomeza, ubwo niba hari imodoka wenda kampani runaka yagiye gutwara abanyeshuri uyu munsi wenda akaba batwara mu majyaruguru bajye bagatwara mu majyepfo, ku buryo bagira igihe cyo gutaha bari butware abanyuma, noneho no gusubira ku ishuri bikabuka nguko, ku buryo usanga nta kibazo gikeneye gutwara abantu n'ibintu rwose biri ku murongo.
Uko ni byiza, izo ni impinduka nziza.
Hanyuma nanone mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu twumvise amakuru ko hari umusozi uri muri Akitiya ugatitira ugacika hakava nk'ibintu bimeze nk'ibikoma biri gusukuma n'amabuye byahazwi nko mu murenge wa Shya, ku buryo abantu bafite impungenge by'uko n'ibitaro bya Shya bishobora kwimuka. Hari abaturage bamaze kuhimuka ngo n'abasigaye bari gutabaza ko bakwimuka. Sinzi niba kiriya gice muroherezayo umunyamakuru akajya kuturebera agakora inkuru icukumbuye bya nyabyo, kuko babivuze kuri Radio National, Radio Rwanda.
Uvuze ngo ni hehe neza neza,
ari ibintu bishobora kuzavamo ikirunga niba ari ubutaka bworoshye buri gucika, ntawamenya kuko urumva ni ibintu biteye impungenge. Noneho na ba bandi baba ari inzobere mu buzima bw'isi mu bibera mu nda y'isi, nabo iyo bagiye bagapima urwo rusukumo rw'ibyo bintu babasha kumenya ibyari byo, noneho bigatuma umuntu abasha kumenya ikijyambere ukamenya ibyari byo muri rusange.
None bimaze igihe kingana iki? Ntabwo ari umutingito w'isi n'ahantu hasukuma gusa,
n'ahantu hasukuma biranacika. Ba mbere barimuwe bamaze kwimurwa ingo eshanu, urabona uvuye muri Vunga ku buryo bigaragara ko umuhanda uhuza Vunga na Musanze ushobora kuzacikamo kabiri, none ubuhahirane bukaba burarangiye kuko n'ibintu ngo bisukuma cyane biba ari nk'urusukume rw'igikoma kiyabo ariko giturutse mu nda y'isi kuri uwo musozi, ngo ntawamenya ngo biterwa n'iki. Ubwo n'abaturage bariyo baba bari kuvusaba leta ko bakwimuka ariko ntawamenya, babivuzeho mu gitondo ariko umunyamakuru yari yahasubiye aratarakora inkuru icukumbuye. Ubwo natwe turacyayitegereje kugira ngo tuje kumenya ibyo ari byo, twumve icyo abayobozi babivugaho cyangwa se niba hari umuhinga mu bijyanye n'ibibera mu nda y'isi waba wagezeyo twumve icyo atangaza, kubera nyine usanga hari bintu byari ibibazo baba bafite byihariye.
Yego. Cyo ni urakoze kudusangiza kuri ayo makuru, ubwo abayafite nabo bagende niba hari n'abatwumva muri aka kanya bahatuye nabo batubwira, hanyuma ubwo nk'uko bivuga abanyamakuru bakomeza bakurikirane, muzakomeza mumenya inkuru z'impamo.
Yego rwose byaba byiza cyane kurushaho.
Rwose ndagushimiye cyane Marcel Twagirayezu, ugira ibihe
byiza. Urakoze namwe bene.
Ye, ku murongo wa telefone dufite na bambwiye ko yitwa Benevi. Gurambira ni izina ryawe narivuze nabi. Ni Benevi?
Mwiriwe
neza. Yego, mbwira izina ryawe neza bambwiye ngo Benevi.
Oya, nitwa Byemvene, nitwa Byemvene ndi Karongi ikirinda mu murenge wa Murambi.
Urakoze cyane Byemvene bambwiye ngo Benevi.
Urumva ko nubundi bijya kwisanisha ariko
ndabatagize
mu byukuri
rwose yagerageza rwose nukumva bari ntabwo sinashatse kubivuga nabi.
Irinda umurenge wa Murambi akagari ko nakankoto ariko amakuru ariko reka mbanze mbashimire umwanya mwaduhaye muri kino kiganiro natwe kugira ngo dutange ibitekerezo tumenye uko hirya no hino haba hiriwe. Amakuru rero ahari hano mu karere ka Karongi nuko meya wacu wa karere ka Karongi ba inama njyanama yamweguje ziturutse ko yagendaga biguru ntege mu iterambere ry'umuturage. Ubu rero bakaba basizeho meya w'agateganyo ariko ni ibintu byo kwishimira kuko buriya iyo ubangamira umuturage mu iterambere usanga n'ubundi wa muturage nta kintu agira. Ubwo rero ni ikintu cyo kwishimira rwose i Karongi, ariko hari n'umuhanda wa uturuka mu Muhanga Kirinda Birambo ugakomeza za Rugabano. Na rwose turasaba ubuvugizi rwose badukorera uriya muhanda kuko iyo ugiye usanga harimo ibinogo, amateme yaracitsemo. Rwose abantu rwose mudukorera ubuvugizi rwose uriya muhanda ukorwe kuko uteye ikibazo gikabije cyane.
Usubiramo ngo ni umuhanda w'uhe Karongi hehe?
Umuhanda uturuka Muhanga Kirinda Birambo ugakomeza Rugabano. Uwo muhanda rwose ni umuhanda mubi cyane, ni umuhanda ugendeka nabi. Yewe ni imodoka za hariya iyo umugenzi ari Nyabugogo kugira ngo uzabone imodoka ijyayo ni ikibazo giteye ubwoba. Usanga barahasize wenda nko kuva i Kigali ujya za Kirinda na Birambo wenda ari 2500, ariko nta modoka ijyayo kuko imodoka ihakorera usanga yangirika. Ubwo rero kugira ngo bahakorere ugasanga ari ikibazo, uhakorera akaba ari ukwiyemeza kandi nabwo ubwo ibyo 2500 bahagendera nabwo ari byo mutanga. Nk'ejo bundi twagendeye 2750
ayo mwumvikanye barayongereye
kuko baratubwiye turi muhanda na modoka igendamo uri muhanda iyo n'imodoka ubundi ibasha kugenda. Gusa iyo mwumvikanye mukaba muri nk'abantu nka 20 cyangwa 15 mukumvikana ikabajyana.
Usanga se ubwo baba bagira ngo si ukugira ngo babungukemo, nuko nabo baba bagira ngo babone n'imodoka yabo niramuka yangiritse babone uko bayikoresha cyangwa se n'umwanya bibafata kugira ngo bagende, bumva ari baba bashyize mu gaciro.
Urebye ukuntu uwo muhanda umeze ukareba ubundi nyine uhuje aho wagendera 2500 ariko uwo barawanze none ukareba kugira ngo akazi kawe gapfe ibyemo bipfe ukemera ukayatanga ukajya mu kazi ibindi nyine ukazabimenya ejo kuko n'ubundi amafaranga niyakemura ibintu, ariko wareba ugasanga hariho imbogamizi yo kubangamirwa nyine yo kujya ku kazi cyangwa n'izindi mbese cyangwa no guhahirana. Guhahirana usanga byo rwose byo barabyibagiwe pe.
Twizere ko bazabibuka. Hari n'undi muvandimwe nawe wigeze kubivuga ikibazo cy'umuhanda w'i Nyanza, nawe yavuga ati natwe batwibuke. Twizere ko namwe bazabibuka iyo mihanda ikagenda neza mukabasha gukora kurushaho nk'uko mubyifuza.
urakoze cyane ni cyo gitekerezo nagira ngo mbasangize murakoze n'ibyemvene bikirinda
urakoze cyane byemvene kuri cyo gitekerezo cyawe reka noneho twakirire na Innocent Nduwimana Innocent uranyumva Innocent
Allo
wiriwe ni Innocent
yewe
ni Silas turimo kuvugana Innocent ashobora kuba adahari ni Silas Nduwayo
yego
wiriwe neza urahagana he
hari maje gitekereza mbona ko hari byo notanga
uri hehe banza umbwira aho uherereye
uherereye Burundi
Burundi ni bonini nahagana hehe
Burundi mbona akirunda ariko mugabye nto hajye kuba muri bwese uri utamerera
nuko
kwa nabyo mbona kweri sekirite iri ngahanga iwacu irakwiye cyane nubwo nyine ibikwiragira nyine ku mbuga nkoranyambaga bidasaba gutoteza ukuri n'ibucaso yego byo mbona bisaba kweri nayitekereza mbona nuko nyine dukomera kugira ngo nyine natwe tubone ko tuguma tubana na mu iterambere yego tuje gutekereza mbona nogira hanyuma nyine ukamanye neyo mudu kera namwe mukuduha tuvuge ijambo tuvuge ibyaho tubaye tubona
yego urakoze nawe Silas ubona umutekano hose uhari cyangwa na uravuga aho uherereye mu gice urimo
kweri mu kirundo cyangwa muri kubina gitobe
yego
ati ino mu kirundo ndetse no muri kubina gitobe dutuyemo bemela cyabo so kweri nwambeshe na bibazo by'umutekano muke uhabiye
nuko nibyiza iyo umuntu afite umutekano abasha no kugera kuri byinshi
yego
urakoze cyane Silas
yego n'abantu bashimiye muze wawe mutugezaho urubuga rwanyu
yego
yego murakoze
urakoze nawe twakire na Frederic Sarpongo uranyumva
uje ni muraho neza
muraho
Ango Washington DC twizere ko ramahoro.
Tanda amahoro rwose turashima Imana. Urahagana hehe?
Imana. Bo, nkuko bivuze ni Frederic Sarpongo iburega mu karere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Wakomeje kuganiriza abantu babaza ku mutekano ariko nge hari umutekano nshaka kugarukaho.
So umutekano gusa ariko. So umutekano gusa nashatse ko tuvuga muduha makuru yaho ngaho iwanyu aho muherereye hose.
Oya nanjye ndavuga uw'abantu bagoretseho cyane.
Nuko umutekano uhangayikishije uburyo uhangayikisha abantu benshi.
Nanjye ndavuga nti ngiye kuvuga ku mutekano wo mu gifu rero.
Mu gifu rero?
Mu gifu?
Ntigeze ngo ni ahantu.
Wapi? Ni munda ku gice cy'umubiri cy'umuntu nyine.
Nuko byifashe gute
ubwo ndazakubwira ikintu kijyanye n'inzara mu by'ukuri mu Rwanda twari tugiye gutugira ibihe by'imvura bisanzwe ariko turi gutungurwa n'ibihe turi kubona bitazatworohera aho nkatwe tuba cyane mu bice by'icyaro abantu benshi batunzwe n'ubuhinzi usanga imyaka ubu yarumye rwose yarumiwe nta wuteganya kuzashyira akaboko ku munwa reka da ibintu biragoye izuba ryaravuye ryakaranze imyaka
kandi mu majyaruguru nimwe mwajyaga mweza cyane
none ibaze nawe kuba wari uzi ko tweza uri muri Amerika n'igihe nakumviye ku ijwi rya Amerika n'imyaka ubaze utaba mu Rwanda none utekereze ko aritwe turi gutaka inzara
ndabikunda kurikira
urumva rero je ni wenda nihuse nubwo mbona iminota iri kutujyana ni ikibazo gikomeye mu Rwanda ndabona ibimenyetso simusiga by'uko tuzagira ikintu cy'amapfa imisozi yarakakaye urahagarara ukareba nkanjye wenda akazi nkora mu buzima busanzwe kampuza n'abantu benshi aho ngiye nkora akazi kajyanye no kwishyuza abantu amafaranga ya kampani icuruza ingufu z'imirasire bita B-Box uragera ku muturage akakubwira ati ntabwo inzara yatumaze rwose ibintu byakaze kandi nawe akakubwira ibintu ureba wareba munsi ugasanga ntaho nukuri dufite ikibazo cy'ikirere cyahindutse sinzi icyo twe nk'abantu twakora kuko ibi bintu birasatira inzara Imana itabaye rwose twabona imvura kandi ndatekereza ko ari ahantu henshi mu majyaruguru y'u Rwanda nta mvura dufite
ashobora kuba ari hose hose imihindagurikire ibi nk'uko bivuga irimo igenda bitera
maybe ntabwo navuga ko ari hose kuko nko mu Mutara hari umuntu waho twavuganye ni Nyagatare ambwira ko nibizoho bari kuyibona ariko twibigiye kuba iby'umweru bikurikiranye nta n'ikijoro kandi imyaka nibwo ibishyimbo byari birimo bifata ibiti ibishyimbo birebire by'uruyumba ngira ngo urabizi wenda
ndabizi
urumva nta mvura cyabonye ni cyakwigo giterera ntiwabona uko ushyiramo iyo nyongera musaruro y'imvaruganda ugasanga rero ibintu ntabwo byoroshye ni ukuri ibintu izuba ryarabivanze tu
twizere ko hari abazajya babasha yenda guhinga mu gishanga cyangwa n'ahandi hantu bashobora kuhira byibura bakajya cyangwa aho imvura izagirwa bakabasha guhahira abandi
bo n'ibishanga turabifite turabihinga ariko iyo igihe cyagenze gutya n'amazi nabwo aba makeya kubera biba bikenewe n'abantu benshi ubundi amazi yunganirwa n'imvura imvura yabonetse ayo mu gishanga nayo ubwo yongera umuntu yakoresheje muri benshi ntago aboneka nk'uko buri wese abishaka ugasanga nabwo imyaka ntago weze neza ko amazi aba yabaye ikibazo
nibyo kandi ni n'igihombo umuntu yamaze gushyira imyaka ye mu butaka hanyuma ugasanga ihise yuma
aba ari ibibazo kandi abenshi imbuto bayigira bayihashye gusa ubwo tureka dutegereze wenda Imana yo mu ijuru irabyumva kandi irumva gutaka kwacu nimba natwe ndi mu Rwanda bikagera muri Amerika no ku isi yose Imana nayo ntabwo yabura kubyumva ikaduha imvura
nayo duteze amatwi rwose
ubwo rero mubane n'Imana abakozi b'ijwi rya Amerika mwese n'abakozi bayo tubasuhuje cyane mu Rwanda Iburega
yego yego namwe dusuhuriza b'Iburega nawe urakoze cyane
urakumva cyane
twakire noneho Cyrilo Cyrilo uranyo uriwe neza hello namahoro namahoro nuko turakwakiriye nawe rero ubwo duhe igitekerezo cyawe turimo kugenda tugana ku musozo
amakuru cy'angaho muri Amerika
turaho tumeze neza nze ko namwe ari uko
natwe mu Rwanda mu Rwanda mu karere ka Kayonza tumeze neza
ariko rero telefoni yawe irimo iragenda isa nkaho idigadiga sinzi ntabwo nzi ikibazo kirimo sinzi ikibazo kirimo ariko ushobora kuvuga igitekerezo cyawe ko dusigaranye akanya gato cyane nyarutsa turakumva
igitekerezo cyanjye ni ukubashimira uburyo ndi mu mwanya
yego ni radio Ijwi rya Amerika mutubabarire ntabwo tubashije kumva igitekerezo cya Cyrilo kubera ikirere nk'uko yabitubwiraga ariko tubashimira mwese kuba mwitabira iki kiganiro nk'uko musanzwe kandi mwitabira n'ibindi biganiro byose reka tubifurize kugubwa neza kandi tunifuza ko ibibazo mwagiyemo tugezaho ndetse ibyo mwasangiye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika haho mufite imbogamizi cyangwa se ingorane ko byose byazabonerwa umuti nkaba rero nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma nisegura kubo twari turi kumwe batwandikiye ariko tutabashije kuvugana nabo kubera imirongo ya telefone ya ku buhanga bw'ibyuma rero hari Byumbe hafatanije na Nadia Taha naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose Time man, get you in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. Tuza, Nagukunda. Tuza, pretty girl in my corridor.